waataasi di wararkaba aad ku maqleysiin maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa saaka waa birigi weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaala gobolka Lamu ee Kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Kenya taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay weerarka ay al-shabaab ku qaaday saldhiga diyaaradeed oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee Lamu wuxuuna talisku sheegay in warar hordhac ah oo arintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare booliska Kenya ayaa sheegay in weerarka al-shabaab la iska caabiyay afar maleeshiyaad ahna halkaasii lagu dilay al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 3 baabuurta militaryga ah saldhigan ayaa waxa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca argagixisada ah siiya dhinaca argagixisada dirirka ah siiya ciidamada bariga Afrika ee Soomaaliya taageera warbixintan waxa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed
weerarkan ay saaka waa barigii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo waramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay oo lala beegsaday erida saldhiga iyadoo intaasii kadibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhiga ku sugnaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmi ah ee dagaalka ka dhashay hase yeeshee afayeenka ciidamada militaryga ee Kenya Colonel Paul Injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo isku dayayay sida uu sheegay inay qabsadaan saldhiga halkaasna ay ku dileen afar kamid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhiga goobjoogayaal ka agdhowaa saldhiga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8 subaxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rastaas muddo socotay oo la iswadaarsaday waxaa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta uu weerarka ka dhacay waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhiga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganaysa ilo wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga kaca oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhiga Simba ee Lamu waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaalo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhiga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhigoodii Simba ee Lamu hase yeeshee waxa uu talisku beeniyay warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirta deegaankaasi agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibey ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu ilaa hadda dawladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka Lamu ee weerarku ka dhacay ayaana lagu soo waramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaaday saldhiga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli khamiisii la soo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari basrakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof 3 kalena ay ku dhaawaceen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi